Bertrand.
Sina shughuli eti kumwacha na zaja sakusepa na tuwa